Manaloska ni lyricist, but yo, kurime inakuja automatically.
Yani rhyme inakuja automatical design. Mi naweza rhyme anything, lakini naweza penda kwa hiyo process ya kurime ikumekia sense.
Ndio hiyo, lazima.
So hii kitu ina sound, iko na kautamu fulani, lakini bado kitu, kuna kitu inakuja. Yani mi usema everybody can rap, so say something.
Yeah.
Say, yani, una rhyme, lakini unasema.
Ndio hiyo.
Sasa, siko ubaya, lakini, si ati mtu cha ile atakuwa doveli, lakini. Ndio una rhyme, zinapangana, lakini unasema. Kwa streets, mpaka kesho kutwa, kwa streets, tutaenda sijui wapi. Yani tuonyeshe, ndio ume rhyme, a doveli. Lakini unasema.
Kweli, challenge kwa Wanisa, sio kuforce tu.
Sasa ukisema adoveli na mambo pedi, sasa inakuwa adoveli, mambo pedi, pedi amedu, adoveli amedu.
Kweli, na kugeta hapo.
Hiyo ndio challenge, lakini album yangu ya kwanza ni after high school. Nice. Na ujue mimi ni mzae, sijui kwa nini nywele za white zimekatwa kumokde. Lakini mimi ni mzae design nilimaliza high school. Kabla tu ujue podcast ni nini.
For real.
Hata mimi sikuwa najua podcast ni nini.
Ni podcast nilikuja kujua 2017.
Aje.
Nilikuwa nasikiza tu za Mayolo. Nikajaribu kufanya shit kama hiyo Kenya.
Sasa nijipige pepepepe kidogo.
Jipige.
Mimi ni student wa journalism and public relations. Sasa ni vitu najua lakini nashindwa. Mtenu si podcast. Sisemi, lakini nasema, kila mtu akona podcast, anaita podcast, lakini si podcast.
Wee,
idea. Saiki tutunadumi na wewe, ni podcast.
Kweni.
Lakini jazo utakuja, welcome to our YouTube channel, sijui podcast. Makachie, yani, ki tuseme niongele, sasa wacha wasani niongele ki journalism. Zima podcast mingi wanachomea, the journalism, yani, ata mtu saizi anasomea journalism na mass communication. Anaona yani podcast ni kitu tu. Tripod, camera, lighting.
Kuisha.
Mini podcaster, lakini si hivyo. Ah, podcast ni yako, uliza swali.
Opinion yako pia ina matter. So, ndakurudisha kwa nini?
Yeah.
Kwa Bling. Iko in relation to kawaida. Acha niko tembea na mimi.
Dogo
Bling ulirelease kama single. Mm-hmm. Sawa. Kawaida ulirelease kama single. Na ni get, but ulisema Bling haiku qualify ku fit kwa album.
Sio type qualify.
Okay, but haiku
for eventually. My own. Mahesabu zangu tu za kiuchawi uchawi. Niko natoka the wrong door. Niko na 11 tracks.
Okay.
Na kwa hizo 11 tracks, na kuambia juisha toke. Okay. Kwa hizo 11 tracks, mbili, ziko na ska. Mbili, ziko na domani. Mbili, ziko na siwa saibu. Kwa hivyo already ngoma sita, ziko na wakadinali.
Yeah.
Hizi ngoma zingine zinabaki ni tano.
Ndiyo.
Kwa hizi tano, ine ni zangu solo.
Kweli.
Moja, ni gicha tuko na skanka. So hapo ilikuwa tu ni hesabu ikuwe. Yeah. Domani, we na kupea mbili. Kwa hizi mbili, aniwambia story by the hapa hata utaongeza airtime juu unajua mtee ilikuwa siku tifini hivi
lika giz na mamtembezi
hiyo ngoma vile ilifanywa na Bling 4 a.m. in the morning iliko na studio kwangu yani mimi naishi kwa studio hata nalalanga juu ya hiyo table ya mic yani 24/7 4 asubuhi dosha yangu aje niko hapa, nifungulie. Mimi naona ni jokes. Nifungulie. Jokes. Sasa unaona Bling na Mtembezi. Zilirekodiwa 4 a.m. asubuhi.
Noma sana.
Na siko na plan kurekodi, yani inakuwa ni aje.
Lazima ni kwesti.
Ndio mimi kwa gate, nifungulie tu record. Uko na beat gani? Nenda kuuza Bling zile. So, Bling haiku, yani mimi sidhani nataka kuna ngoma nishaifanya imepangwa. Sana sana na wakadinali ama rongrende. hata ngoma zangu zote unajua ni za rongrende tu. Hata kuna nyisha ipangwa ikakuwa kuja Wednesday to record.
Okay, sawa, so, unacheki?
By the way, watch yangu, ni ya kasona, ujua ni ya plastic. Ujua ni jisho kuriji. Unaweza zoom hivi?
Wazumia waone.
Ujaluo tu kidogo. Siwaona?
Wazumia waone
jisho. Ziyane, uki,
jisho
uki,
condemn.
Jisho pande, pande. Ulikuwa na swali ingine.
Sawa. Yeah. So, unacheki kwanza, ina kwanga ni tabia watu wa hipo. Venye unacheki venye umesema, the wrong done, ulikuwa nataka 11 tracks.
Yeah.
Wasione hipo pwana kwanga na katabia fulani. Unapata msee, track number 7. Either kuna kitu anaendelea shanga kutoka ile album nyingine ama kuna kitu tukuna, venye unasema uchawi, kuna uchawi fulani anafanyanga track number 7 ambapo inakuwa consistent kwa album zake zote. So for you ndo seme the wrong done nataka 11 tracks na sipitishi hapo hata bling ni deadly but haitakuwa.
Unajua kitu yenye ile hapa na the wrong done. Mhm. Ilikuwa ni tu ngoma 11 kwa nini? Mhm. Wenye wanajua yani niko na wase kaso mbili wananifuata gone. Kwa sisi umbili wanajuaje. Mini nilizaliwa tarehe 11 November.
Dio.
So ni 11, 11. Kasa unatoa goma 11. Na zina release November tarehe 11. So kile kitu likuwa 11, 11, 11, 11. Lakini, mambo ya jajare, time ya release haiku kwa hiyo 11th November.
Yeah.
Lakini the reason ilikuwa mi kulingana na hisabu zangu, niko najua by November 11, album yangu ya 11 songs itakuwa. So kila kitu kwa toke kwa 11. Mojo 11 viko na number mingi. Sata kasi dai kwa number 1. Hiyo 11 viko 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
11th, ilikuja ikatoka 14th Feb.
14th?
Feb.
The next year.
The next year, si ndio? Hapo sawa. So ndo kwa maana nini
kakua? Akiwa lai, unajua unajua ilitoka 14th, hata misikumbuki ilitoka. Ndiyo itoke. So nisha kuambia mimi nataka itoke 11.
Yeah.
Sasa isipotoke 11 kinabaki mahali hata. Yaani itoke ile zikita toka.
Bora ni kitu uko sure itabamba wasi.
Ah, mimi siko sure itabamba wasi. Hata mnanishtua.
Really?
Mimi nani bamba. Wallahi nikwambia kuna mtu sikiza album yangu kwa mimi. In the wrong blood. Nitaamka hivi asubuhi. Na kana sikiza nikifanya hivi kutoka Mtembezi mpaka Mande mwisho. Mimi nilijimekea album. Okay. Kaina kubamba. Shaba shaba. Inakubamba inakubamba. Hapo. Lakini sa. Mimi sitai mixom ikubambe. Mhm. Juu ile kitu tunapitia ama ile kitu tunafanya niandike hiyo song wewe labda tuujue.
Kweli.
Niza kwa ni story na kupigia ama na try kurudi. Nikaa sisi tunaishi place moja ama na kupigia experience ujai get kwa life yako. So it's either na kupigia story ama na kukumbusha kitu fulani kwa life yako.
Yeah.
So, zote ni mimi. Na mimi, I'm not that weird. Yani kuna wasee wengi kama mimi. Nikisema mwenyewe asubuhi sija kunywa breko. Mimi najua kuna watu milioni wanaja kunywa breko weekend. Kwa hivyo watu milioni wananielewa. Sija kunywa breko leo Sunday. So, sitaisema. Hey, watu wangapi wanaja kunywa breko ni watu waleza na haa. Ni mimi leo sijakunywa breko. Wacha niseme vile sijakunywa breko. Niko sure siko peke yangu.
Kweli kabisa.
Mimi siku vote ama fala wanasema. Yaani siwezi chagua jua fala na fala. Siku vote. Najua kuna wasee wengine kama mimi. Hivyo tu.
Kweli.
Lakini sitaisema ati sasa wewe umeniambia andikie huyu jamaa ngoma. Siwezi andika.
Oh.
Yeah.
Hapo na kuget. So the first visuals of the album after album itoke officially now after 14th Feb ilikuwa pharmaceutical. Na wonga ngoma deadly sana, the right beat
inakuwa oje kwa pharmaceutical wala jijo acha mkusifu kidogo. Unajua tushapanga album, mimi najua hizi ndio ngoma ziko kwa album,
ndio
tuka nikatoa ngoma pharmaceutical na nyingine ilikuwa inasema sijui fika bei ama nini. Sasa naitaje jijo kwa studio na muonyesha hizi ngoma mbili za mwisho. Moja nataka kuweka kwa album na nyingine nataka kuweka kwa single. Ile mimi sema sijui mimi paka mjanja. Hamli panya aliye na mimba unangoja azae, unakula watoi, alafu sasa ndio. Sasa ilikuwa na ulizajijwa nye wewe kama mtu wangu. Kwa hizi ngoma mbili, gani ni kwa album, gani ngoja. Jiju akasikivi pharmaceutical, kakambia nye, kusemu kweli, pharmaceutical. Jiju atajua, gizinji mbora na msifu leo. Lakini jiju unakumbuka ni kwenye shizi ngoma mbili na kwenye shizi pharmaceutical. Jiju ananishia pharmaceutical. So, yani in short, pharmaceutical ilikuwa the last song kuingia kwa album.
For real?
For real. Na ilikuwa inashinda na zikiwa ngoma mbili.
Ina gani ingine?
Sindo nakwambia inaitwa Fika Bay ama nini.
Isha releaseiwa?
Kasi single tu, iko kwa...
Kwa ngoma zako?
Tuseme iTunes nini nini, oh. Iko huko, lakini oh. Iko kwa album.
Aya, sawa. Unacheki pharmaceutical, yeah. Unasema... umetoka kuona, umetoka kupatia wife, umetoka kumpatia conjugal.
Right, it's a conjugal. Alishikwa na Vela, tukishutile video ya 420.
But unajua time 420 ikuwe medunda.
Wendo nandane.
The video.
The video, haiko kwa channel yangu.
Do your bite.
Kwa, kwa channel ya Skazo. Na,
Skazo ilidunda wendo.
Ukiangalia, njeje, kwani vitu tunakunye na kunini. Pharmaceutical ilitoka way way after 42. By then kuambia 42. Sasa wewe unajifanya unajua nini umesikia 42 ridge?
Sijisikia ridge. Hizo sasa umeficha kwa vault ama ziko nje?
Pana ziko iko hata YouTube. Kitapata 42 itakuonyesha 42 ridge.
Acha nikwambie sasa.
Enye haina hiyo iliwashagwa na Skade, haina hiyo first
boss. Iko kwa channel ya gani? Ni nani?
Labda hata ya Doveli, yani
iko. Sasa acha nikwambie, mimi mimi personal kama Doveli, siendangi kwa channel ya siya msanii kusikiza ngoma. Mimi nasikiza from the official channel. Kama ni mix sawa, DJ fulani ametoa, but ngoma, kama siwe skill umepoa, sitaenda huko kusikiza.
So unache kimali ume choma, nikona juu najua kila kitu.
Sijui.
Lakika ujui 42 origi. Yeah. Mimi napataka mtu anajua the original 42.
But utanipeleka na mtarata, but sijui.
Letazama jijini kumeja uhasa, mana bado beef, sili nini, ama rasta man, yes sir, rasta bila dredi sivuti unga wala fegi, geji pia sipendi once in a while weekend, lakini daily mi humedi, ata stege mei pedi, nina jiba kejani, bongo kadhaa pembeni na kumo na kicho mistaki, yani.
Cheki, urafanyo unaipeleka hivu mbio, inamanisha ta beat, sika venye hiko.
Apana, yani ni the same same track, the same everything.
Walai.
Just without the first verse in the meaning.
Sawa, since umetaja kuna 42 ingine origi.
Si hati kuna 42, 42 enye hiko ni yeye ninajua. Yani mina kuchanua tu kado.
Shukra.
Toa hii part.
Sawa, so, nataka kujua the talk process enye mulikuwa nao, mki create 420.
420? First of all, tulikuwa 420.
Venye tu inaanzia.
Si hati hata hivyo, yani siku kwa 420, yani 247365. Lakini hiyo siku sasa, nini energy zilikuwa haiju, kuna show tulikuwa nayo, Absa, Thika Road. Absa...
Hapa karibu na drive-in ama wapi?
Pana Absa iko, karibu na KCB hapa sports jini.
Sindo hiyo hapo karibu na drive-in?
Mini wa Islando, hapo kianza tena drive-in, siya tunaka wa drive-in kwa umo. Haza? Ilikuwa usiku, tunaenda kuperform. Sasa mchana, nile tunamiti tukingoja show usiku. Sasa turekond. Unajua vile yu ukona show usiku, na unarekondi saa hii. Hivyo ndio 42 ilizaliwa. Hata big up sana, akapitishia Sande, sija kapitishia. Sande alijua, hizo lyrics, hata sija masteriwa, unaona vile tu mnarekond. Unasikiza hivi kwa... anajua lyrics za Skazo tempo kama hicho. So ndio nilionyesha hii kitu imehit after Ska ku record. Si hata kuhit, yani imependwa. Ska ameka part yake nikapenda. So imependwa kwa studio hata kabla neighbor ajue.
Ala.
Ya kwa ndo iti. By the wrong don't too kuna ngomi to do iti.
Iti.
Atiko wapi. Ndo iti.
Ndiwe, noma sana. Tunayungojia. So, unacheki kwa The Wrong Don.
Yama.
Kwa ngoma ni ito Gicho. Umeficha nani?
anaitwa Skanka Belize Pandemic.
Sasa Skanka ni msanii akonda tantama ni juice. Umefanya nini ngoma?
Skanka ni msanii ako tanti. Most importantly, Skanka ni KDF. So yuko gani mse ako Kenya, yuko Kenya yani, lakini anapenda ngoma sana. Na ni mse wangu yani ukiacha music. Skanka ni mse wangu. Sina kwa gata akikuja yani anataka kuwa involved, lakini anajua anytime anaweza itwa nitoke. So anakuonyesha mimi ndio kaiva as lakini next month music, kama next week music. So tuseme tu ni mse anapenda music na anapenda Kenya. Ni KDF, ni best yangu sana, lakini anapenda ngoma pia sana. Tushai argue mpaka namuuliza, we ni ngoma ama ni KDF? Kaniambia nyewe kusema tu kweli, KDF. Lakini kama pia kusema tu kweli, ngoma. Sawa, yani tuko na hiyo, but yani ni mse, Skanka tuseme ni one of the few people ashai niaminia kushinda vile mimi najiaminia.
Okay.
Yani ile inakuwa, mimi najua ntarap, najua ntafanya hivi, lakini kulingana vile ya nakuja. Na vile mimi najiamini ananionyesha, hivyo vile unajiamini, yani hata ni zaidi ya hapo. Hadi saa hizi vile ni kwa hapa, yani Skanka nafikiria niko New York wala. Ya naona yani hata siko hapa. Anasema, hiki tumefanya next month, utafanya sijina nani. Ni inspiration. Na bado, tuseme Skanka yu nionyesha discipline pia. Sasa sema ni Morio na bado anapenda ngoma. Hivyo hivyo.
Awesome. So speaking of inspiration, Jicho unajua ni a gangster love song and which is something rarely tuna get from Skilo.
Yale. Kitu moja nikwambia ukweli Adoveli. Like you eat Adoveli, ni kuitaje sasa?
Adoveli.
Ado.
Adoveli.
Adoveli. Mkono maneno. Alikambia. Ndege kwambia ukweli wachekea magangsta wote including Skill. Under the most loving people to meet kwa hii dunia. Na ule mse wote anakuambia, oh baby, I love you, I love you. You under the most, yani kimapenzi, you under the most gangster person to meet. Mimi wana galika wasanii si imba juu ya kitu na fight. So unaweza kuambia mimi ni gangster lakini mimi niko yaani mimi hadi nakuhurumia nataka yani. Lakini kuambia yake wala itafuta mtu yoyote anaimbaga vile anapenda dem atajinyonga ata take bullet. Huyo ndiye hizi take bullet. Yaani huyo ndiye ana wase wa hip hop ni kuambia hata sezi wachomea lakini the most loving people hata hapa Kenya. Wase wa hip hop.
Kweli. True.
Yaani wase wa hip hop wako na family. Lakini hata haikuambia hivyo kwa ngoma yake. Ana take care of mambo yake, anafanya mambo yake vizuri. Lakini yule msana kuonyesha. Sijui ama madem, sijui nawapenda ni wewe apendi au madem. Labda ni cha wasanii. Lakini Mr. Yami ni msanii anaimbia dem bila nampenda sijui. Tajiua. Kajiua.
Noma sana. So
unacho. Lakini bado Gicha, Gicha iko. Ni gangster in that. Una kuonyesha. Unajua gangsta sasa tuna fight between street na umde. Street ina ni need. Ndio hata umde makule lazima ni kwa street.
Kweli.
Lakini bado ile kusema ukweli. Mimi napenda umde kushinda street. You street yale inangoja tu the next G mwenye atakuja mwenye anaweza take over. Street tutaonyesha dini wasonga kando.
Kweli.
Lakini sasa nikipata mzupata hata ni ngumu kupata kwanza hii kanairo. Lakini nikiwapa mkumpata ikuwe. Udema ananionyesha. Ukuwe ni Skilo, ukuwe ni Steve. Street ita inaonyesha hivyo. Street inatambua tu Skilo. Yo Steve, Steve peleka uko kwenu. Si tunataka Skilo. So hata ye ujidai gangster aje mwenye unawatch. At the end of the day, street inataka yo gangster. Mpaka mwisho. Lakini uyo mse umeacha home. Yeye anataka hiyo gangster labda tulimuingiza box lakini anataka tena hii wewe sasa Adoveli wewe ni nani unaona vile umekata wewe ni Adoveli na kwenyewe ni Adoveli hapa kwa street lakini huko tena wewe si Adoveli
kweli na kupata. So wana umetupatia formation ya The Wrong Dawn.
Yeah.
Track sita zilienda, zilikuwa divided mbili mbili tu, Wakadinali, Domani, Ska na Suicide.
Yeah.
Big up to Wakadinali. Then kuna zile umefanya solo, kuna ile umefanya na Skanka.
Yeah.
So behind the making of The Wrong Dawn, bono uliamua like, yes na get then usha explain why 11 tracks, but bono ulisema like doshi nimpe tracks mbili, skazo mbili na nipe siwa mbili.
Ocho kiliamua hivyo kwa nini? In reality, nikipatia doshi mbili, tuko na ngoma kaa 10 na yeye. Nikisema skazo mbili, tuko na ngoma kaa 10 na yeye. Yani, sasa ingekuwa hizi ngoma 11, naweza amua zote zikuwe featuring Wakadinali. Hata kazi wote queen featuring doshi, featuring nani, yani. Lakini pia mimi nataka kuonyesha, mimi nisikie. Na, naweza kuja na skanka mwenye ujui, skanka ni nani. Lakini bado unisikize.
Kweli.
So isikue yani, nisikize juu niko na ska. Nisikize juu niko na uzi. Unaona? Jenye saizi hata nikitaka kumix kilo na Wakadinali, ule unapenda kumekizwa ma mix. Naweza kupatia mix hata ya wana. Kwa tu nisikilo Wakadinali. Mimi nitakuwa the fourth Wakadinali.
Noma sana.
Inakuwa yani.
Wamesikia hapa exclusive.
Unge join lakini hata staki na wataki. Lakini ndiamua yani sasa mix kilo featuring Wakadinali ni mingi.
Ni mingi like.
Na siwezi taka kuonyesha ati sasa wewe unanijua juu ya Wakadinali.
Kweli.
Juu ya Wakadinali pia wataki.
Kuonesha.
Nijulikane juu ya Wakadinali.
Uko affiliated but as.
Niko affiliated but lakini wanakuonyesha. Umse. Si tunajua naweza rap. Msikizeni.
Kweli.
Si hatu msikizeni kiwa na yeye.
Yeah, but.
Msikize.
Yeah.
Sasa pia mimi niko ile. Msikize.
Kweli. Na kugeta hapo. So, kuna kitu uliko mention earlier.
Eh.
Mauru Unit.
Yeah, man.
ilikuwa almost enda kusound ni kama ni joint album yako na Mana Driller.
Shout out to Suicide. Wrong Dawn 2.
What?
Wrong Dawn 2. Mana Driller everywhere.
Before tufike kwa Wrong Dawn 2.
Yari nakuwa Mauru Unit.
Mauru Unit ilikuwa aje ukokuwa heavily featured.
Haikupangiwa ikuwe hivyo. Yani hiyo tu ndio tunaweza sema juu. Saizi tuko na mangoma pamoja. Hadi sahi niko na mangoma na Driller, niko na mangoma na. Lakini hatujapanga zikuwe kwa album. Ngoma tu tumefanya. Lakini nakuwa ni aje unataka kudu album. Makumbuka ile ngoma tulidu, hata kikuwe kwa album sana. Kidogo kidogo napata kwa hii album, niko featured more. Azeta niko featured, si vitu hivi, bado, kidude kidude, donga. Lakini yawe, kitu tuta yaza sewa ni si planned.
Okay.
Ya ikupangiwa, yani.
Ikuwe hivo.
Hata ngoma kwa Islands, ile yani sincere leo nishtua. Shinda mbona Islands, yani kwa hizi ngoma zote mbona Islands.
Aoni ni ile design juna cheki ali aoni uko me mention. Yes, we ni rapper, una rap, una rhyme, but unasema nini? Na ukikuja na cheki mse kama Suicide anakuanga more mse wa social political, na pia wewe hata kwa Mauri Unit tuko hivyo. Cheki ngoma kama sema no, cheki ngoma kama Eastlands. Kuna advice unapatia wasi.
But then mimi personally, kama uruwe juba kena tuko kwa streets. Tuko kwa streets, ni mili baki mko kwa phone. Tuko kwa streets. Katala mimi kwa tuko kwa streets na shidwa, eni mko Eastlands. Sasa Eastlands ile chauwe ila mina kwa galimeti. Nini mmeamua ni Eastlands. Si mimi jana. Lakini mimi niko, tuko kwa streets. Nojo kwa nini tuko kwa street ubamba, kwa angu personally. Nili record tuko kwa street. Vile umesema 14th Feb, ulisema 14th Feb. Yeah,
14th Feb ndo album ili drop, the wrong
time. Sasa, hiyo siku wenye album ina drop, usiku yake, ndio nili record tuko kwa street. Ndio nasikia kwa wako like, no skijo, kwa ni ya utoki sto. Hali utoki studio, ushato album, si utoke studio ujibambe.
Ujibambe.
Hali album yako imetoka leo, bado una record. Hiyo ndi ilikuwa yani na nibamba na tuko kwa streets. HR amekuja, I think that under the first time tuna meet na HR.
Shout out to HR.
HR, pande pande, the messenger.
Yeah.
Pump your truck.
Pump your truck.
Sasa inakuwa echara amekuja na kuona. Mhm. Tunadungoma lakini album yangu imetoka leo leo. Mchana tunadungoma usiku. So hata ukisikiza hiyo tuko kwa streets na kwa nimechoka, yani ndio hii album imetoka. Tika kwa yeye, yani ushadu album imetoka. Bado uko kwa studio na record. Tuko kwa streets, mimi nilibaki mko kwa phone. Wewe uko IG, mimi nimetoa album, bado niko kwa studio the same night. Sasa hiyo ndio unibamba. Sema tuko kwa streets ni personal gongo. Lakini sasa wenye kusikiza wakaniambia dinya hiyo tuko kwa streets, si tuko Island.
Island.
Yeye Island ukisikiza unaweza fikiria ni kama tulipute a lot of thought into it ndio ikue. Lakini hizi
okay.
Ili mekiwa tu yani, yeah. Hey, hii bitu nasemaje? Twende.
So unacheki hata sikuwa najua juna sijai hata sijai nimekuwa na sida na wasanii wengi but sijai juuliza msanii akisha drop album. Hiyo damn album yake ime drop anakuanga na fine. Anakuanga na monitor vitu ama so hata ndio ume bring your thought kwangu sikuwa najua like your time msi album ime drop. Jo unasema your time album ime drop but wewe ni kama unaendelea na shughuli zako kama nafanya quest unaendelea stua huko like ati
ukawacha kivile nilikwambia hata kitu saizi vile tuna operate.
Yeah.
Za nation wanza marongende. Kila mtu hata saizi vile naongea.
Yeah.
Ako karibu sana na studio. Kikuwa na idea kaza saizi vile beat zinatumatuma yani. Nikikuwa na idea saizi ndaenda ni record.
Before ikutoke.
Before initoke. Saizi inakuwa. Mi nikisha wacha hata kutoa album. Nikitoa hata single. Nisha upload YouTube. Siko huko tena. Yani hiyo si yangu. Siko huko. So mi watu kiniuliza my favorite song. Yenye saina record. Yenye sijamaliza.
Awesome.
Inaitwa Problem.
Problem. Problem pandem.
Problem pandem.
No, so Skilo. Yeah. Unacheki The Wrong Dome.
Yeah.
Imekuwa released under Zoza Nation. Unacheki. Yeah. That's not your first debut album. But ningependa kujua impact ya The Wrong Dome kwa career yako ilikuwa gani juu at the height uli release The Wrong Dome ilikuwa ni kitu ujaifanya on such a level before. So kwa career yako ni impact gani ilifeel ama ni kitu gani after ku release The Wrong Dome uliona ime come like ama what did you
okay, unacheki personally vile mimi naweza sema The Wrong Dome hiyo ya kwanza kwa sahii jamaa ni impact kitu meke impact wrong reggae for two bling yani ile tu sincerely speaking wrong reggae haiko kwa album yangu iko kwa ndani ya kwa picture
yeah.
Nini bling haiko kwa album yani kwa wrong don mzima ni for two naweza sema nini so hata wase wengi wanajua for two ama wrong reggae au ji the wrong don album.
That's why we are here.
Yani hadi saa hizi napata gapsi ya maisikiza na fikira weo unakuwaga The Wrong Dome. Alafu, hey, kumbe, uko na album. Niko na fikira tu ni wrong reggae. Ama niko na fikira tu ni for two. So mi saa hizi vile na feel watu wajasikiza The Wrong Dome bado. Hata kaa niko almost kutuwa Wrong Dome 2, Wrong Dome 1, watu wengi wajasikiza. After two The Wrong Dome album, yani. Usikize pole pole.
Lazima msikize The Wrong Dome because kila
kwa lakini kwa wewe uko pole pole, si tunatoa Wrong Dome tu.
Ndio hiyo sasa.
Anza na wame ndio tu ikikuja
sipate. The good thing unajua hata venye ime happen, the moment nini ina catch up. Watu wanarudi ngi ku revisit.